Umfanekiso wesithupha. Umkhumbi waNowa. Tizukulwane ta-Adam taqhubeka tenta tintfo letimbi. Kwadzingeka kutsi uNkulunkulu atijezise. Bekata kuti bhubhisa ngemanti. Azamcola. Kodwa kwaba khona indvodza yinye leyamlalela uNkulunkulu. Libito layo lendvodza nguNowa. Nkulunkulu watshela Nowa kuthi akakhe umkhumbi kute asinze engotini yazamcolo. Nowa wamlalela Nkulunkulu wawakha umkhumbi. Kwathi ke Nowa sacedzile kwakha umkhumbi. Yena nendlu yakhe bangena emkhunjini. Nowa wabamema nalabanye bantu kube bangene emkhunjini kodwa abazange bavume ngobe bebakholwa ukuthi uNkulunkulu ngeke ababhubhise.